Lumumpita mu kibuga nenenge n'omusajja era nga tudde ku bbali akutte n'essowaani asabiriza abamuwafu n'ekyokulya asabiriza abamuwafu n'ekyokulya kisakya zijula ssebo nekwata mu nsawo bwe nnali naye n'aŋŋamba leka toba fala omanyi kinga kwowa mufere ne mubuuza manya nti omufere n'owa mazima ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa nali mpiteyo mu kkubo gye nasanga abatemu ne bankuba ojjula okufa ne bandeka nga ntaawa naajja n'abamuweefu n'obuyambi ng'onaajja n'abamuweefu n'obuyambi abaayise bwe bandaba ne beesege olw'obatidde bisale eby'omutwaliro naye nga nsibwamu musayi ani eyeewaayo naawo obuyambi ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa ojjukire mboze y'omusamaliya teyeeganya ssebo teyalowooza bisale nataasa obulamu ow'omukwana baawo mu buzibu ow'omukwana baawo mu buzibu ekyama bungi lyeloka bibeera bikolwa abeetaaga obbawo emmere olw'obabuulire kola ne bwe batadda kwebaza wemanya byonna omutonzi wo abisiima ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa ekisakola ntotya birabwa luli kyalumunga sojjulira tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa tekisakiri kiwankolera tekimbeddera nekinkyusa